Mina penda noyo samaki, chumbi kupita kiasi, nikilanga ni kamasi, zamanyeni misitaki. Mina penda noyo samaki, chumbi kupita kiasi, nikilanga ni kamasi, zamanyeni misitaki.
Naomba, 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 nagigimani naomba, naomba lulu naomba. We masepe tunaomba, paka shirole naomba, najike supa naomba, na ambaluti naomba. Asijawa ikulo yo samaki minataka shishi baby na snula jamani naomba papa. Sina tabia za dula misiwezi kujitapa, sini petula jamani nobeni papa. Tanipa nani mwezenu minatafuta, papa wagigi mani netika baki mfupa. Ugali upogeto lakini mboga una ambalulu na mobeto nioneeni uluma. Abugulu ni wapo napata bei rahisi, chaguo lako wakavu wa uwabichi. Wapo wengi mjini ndo mana mwe unaomba, ila kuwa makini usije ukapata ngonta. Usije ukapata ngonta wewe.
Mina penda noyo samaki, chumbi kupita kiasi, nikilanga ni kamasi, zamanyeni misitaki. Mina penda noyo samaki, chumbi kupita kiasi, nikilanga ni kamasi, zamanyeni misitaki.
Naomba, 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 nagigimani naomba, naomba lulu naomba. We masepe tunaomba, baka shirole naomba, najike supa naomba, naomba lutu naomba.
Mrake wanapenda mboga za majani, na sisi tunapenda pa samaki. Naomba tena jamani sikilizeni, madamu wema nazari basi nipeni. Msipotezee maana sitaki kukopa, Vanessa mbele naomba hadi kwa wopa. Samaki wa mzinga mwezenu nina mashaka, wanakula magimba mpaka matakataka. Asu kama nalinga kapewa mpaka morapa, dogo lake Simba na mimi naomba papa. Nishakula mitungi nimelewa chapachapa, nishasaga mirungi jamani naomba papa. Jamani naombeni papa.
Mina penda noyo samaki, chumbi kupita kiasi, nikilanga ni kamasi, zamanyeni misitaki. Mina penda noyo samaki, chumbi kupita kiasi, nikilanga ni kamasi, zamanyeni misitaki.
Naomba, 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 nagigimani naomba, naomba lulu naomba. We masepe tunaomba, baka shirole naomba, najike supa naomba, na ambaluti naomba. Wewe chapa, chapa, eti chapa, chapa, bani chapa. Pia pa kutoka Big Sound baba, mjini Dar es Salaam, watoto wa mama shiamte, watoto wa mkia mbaga baba. Jimweu Lokjani, wana tete meka wana kwame kwa mazom, wana tete meka wauna me kwa mazom, wana tete meka masela me kwa mazom, wana tete meka majitwa me kwa mazombi. Kama zombi na wana kama zombi, kama zombi na masela kama zombi, kama zombi kuna yumba kama zombi mama, kama zombi kuna cheza kama zombi, kama zombi kati kati kama zombi. Ana tete meka na elche me kwa zombi. Zombi SK kama zombi, kama zombi unacheza kama zombi. Yumba, yumba, yumba.
Yumba, Yumba Baria. DJ Julie, kutoka Big Soundy. Wewe.